Oi, oi! I'm a vape, yo. This is too massive. Come a vape, come a vape, come a vape. See ya.
Kambia na speak. Nana speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Na Laura sticks. Sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz. Nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach. Nana reach to you all. Usipate jeshi kwa after title. Lukuna vote for who you know. Ambia jirani, ambia jirani. Tell a friend to tell a friend. Kuna kambi mtani ndani. Jundo ninja ta defend. Zetu haki na miradi. Nyuma tena tutabaki. Proper shugli kwa magwangi. Ataki kuona wakibaki. Ni Fadela, ni Bazenga. The only honest contender. Marigo ini mwisho mwisho. Cinema na mpaka jesta. Huku ni kambi tu anatosha. Wengine ni vipindi. Mtafuti ukamkosa, tunayo access na tulingi. Kambia na speak, na na speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Tandora sticks, sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz, nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach, na na reach to you all. Usipate jeshi kwa after title, lukuna vote for who you know. Kambia na speak, na na speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Dandora sticks, sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz, nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach, nana reach to you all. Usipate jeshi kwa after title, kuna vote for who you know. Ni Dandora secondary, James Gishuru ama wangu. Jo kwa kila polling station, tunaripoti jo yu bazu. Tumejipanga tupangu ingu, tutakupanga kala ini. Hawa kigadha propaganda, si tunagadha proparada. Basariza wanafunzi, kazi na tenders kwa vijana. Security ya raia, na maslahi ya kina mama. Biashara kubwa ndogo, tengeneza kila soko. Bila pressure ama zogo, tunabeta pia masomo. Tried and tested mungu mbele, undugu nugu ni kelele. Hata wakisema wabadiliki, huku lazima mabadiliko. Wanada imani ya kina festo, na sio za upuzi manifesto. Wakati vijana tu anakangwa, kuna siku watoki mbio. Kambia na speak, na na speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Dandora sticks, sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz, nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach, nana reach to you all. Usipate jeshi kwa after title, lukuna vote for who you know. Kambia na speak, nana speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Dandora sticks, sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz, nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach, nana reach to you all. Usipate jeshi kwa after title, lukuna vote for who you know. Kambia na speak, nana speak to you all. Hakuna kitu kambia juu ya about kuleta reforms. Dandora sticks, sticks to who they know. Huko wezange tu kukamna unatugeuza riko. Festuni biz, nani still our home. Nani wadi na potential ya kudu much more. So kambia na reach, nana reach to you all. Usipate jeshi kwa after title, lukuna vote for who you know.